Onani chitunzi-tunzi cha kumi, chisanu ndi chitatu. Mzache pakomo. Luka chapter 11 verse 5 ufika pa 13. Munthu wina anadza kwa bwenzi lache usiku nati, bwenzi, ndibwereke mikate itatu, popeza wandidzera bwenzi langa lochokera pa ulendo, ndipo ndilibe chompatsa. Bwenzi lake mkatimo, anali atagona kale pamodzi ndi banja lache. Sana funa kuuka koma munthu panja pakomo anapitirizabe kupempha. Motero bwenzi lache anauka na mpatsa chomwe anali kufuna. Yesu anati, pemphani ndipo adzakupatsani, funani ndipo mudzapeza, gogodani ndipo adzakutsegulirani. Yesu ananenanso kuti, ngakhale tisanapemphe kwa Mulungu, Iye adzatipatsa, Iye Atate athu ndi wabwino. Iye atipatsa mzimu woyera ndi zonse tifuna. Chomwe tifunika kuchita ndi kupempha Iye mpemphero kuti atithandize kutsatira mawu ake ndi kukhulupirira mwa Iye.